Somebody hold me. Hold it good, Nasi. Hengi kusong giti kawe hewe na chesu samba.
Be